gahunda ya yali ni nziza nziza cyane nungutsemo ibintu byinshi twagize aba coach batubagenda batufasha muri challenges tugenda duhura imbogamizi tugenda duhura nazo muri business bagenda badufasha twiga hamwe uburyo twazamura ubucuruzi bwacu ikindi nyahigiye nuko twagize gutembera mu bigo bitandukanye binini nka Google Atlanta tugenda tureba batubwira ukuntu batangiye ibikorwa bari gukora muri Afrika ibyo bashaka kugeraho ibyo byose tukagenda tusanisha n'ibintu turi gukora natwe tukabona ko birashoboka twagiye muri Emory University twagiye muri UPS twagiye muri IBM n'ahandi henshi twagiye tujya tubona ko abanyafrika aba black americans ukuntu bagiye batangira bafite bikeya ubu bakaba barazamutse ibyo bikaba byaratugiye ngewe ku giti cyanjye byarampaye icyizere cy'uko birashoboka
ukora iki ku buryo ibyo wize ushobora kubihuza n'ibyo ukora bigatanga umusaruro
nkora ubucuruzi bwanjye bwitwa business yanjye yitwa Opercy ni navuga na mavuta yo kwisiga uruhu ayo narabyigiye n'ubu ndakomeza ndi mu ishuri ryo kubyigira kunonosora amavuta yo kwisiga ubwo natangiye nkora nka avocado oils body butters yego amavuta atandukanye ubwo nibyo ndi gukora rero kuba naraje hano byanyigishije yuko nk'umufondateur cyangwa umuntu watangije business ntago ugomba guhugira cyane mu kuvanga amavuta cyangwa gukora ibintu biri kuri tere ahubwo ugomba kureba aho business iri kuzamuka ese abandi nzazana bakamfasha kugira ngo tuzamure icyo gitekerezo kibashe kugira akamaro abantu benshi
ukomeje gukina icyo kugira abantu akamaro benshi ibi bintu wize hano muri Yali ugiye gusubira mu Rwanda uzabikoresha gute kugira ngo bigirira akamaro cyane cyane urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mufuka ruri gukora business cyangwa se imishinga yaruteza imbere
nize techniques nyinshi z'ukuntu umuntu ashobora kuzamura business ye igakura nsanzwe nkorana n'aba ibigo bitandukanye nka Resonate aho ndi umufashamyumvire aho tugenda mu ntara zitandukanye mu Rwanda twigisha abantu n'ubundi kuvuga inkuru z'imiyoborere ibyo ninsubira mu Rwanda nzabafasha kumva kujyana ibyo nize hano nkagenda nkabibashyikiriza n'ubundi bari kumbaza ese ubizi iki nugaruka ugomba kutwigisha nzagenda ibyo nize n'ubundi bibashyira kugira ngo tuzamure businesses zacu
birumvikana ko mwize ibintu byinshi ababigishaga bo babigiye hehe hari mahirwe babahaye ndayo kuvuga ku bihugu mukomokamo kugira ngo bamenye u Rwanda bamenye n'abandi bagiye baturuka mu bihugu
yego bagiye nko mu cyumweru cya mbere twagiye tuvuga tumenyana imico yaho duturutse cyane nashimishijwe nuko abantu bazi u Rwanda ku Rwanda ruri kuzamuka isuku umutekano ibyo byose bakaba bashaka kuza abatarahagera bakazaza kugusura u Rwanda ikindi umuganda nagiye mbabwira iby'umuganda ko dusanzwe n'ubundi dufite community service mu Rwanda ndakeka ko bizafasha n'abandi bavuye mu bindi bihugu
ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika
yego